Before we read our word, shall we still pray? Thank you, Lord Jesus, for your word that can even be alive to us this morning. Please breathe life into it through the working of your Spirit.
Siyabonga kakhulu inkosi Jesu ngezwi lakho namhlanje ekseni elingaba ukuphila kithi sesiyacela ke inkosi ukuthi usebenze ngalo ngomoya wakho ingcwele.
Amen.
Amen.
I'd like to share a portion out of Jeremiah chapter 18.
Ithanda ukuthi sifunde lapha encwadini ngoka Jeremiah isahluko seshumi neshiyagalombili 18.
From verse 1, Jeremiah chapter 18, verse 1.
Ngathi umprofeti uJeremiah isahluko 18 verse lokuqala lapho sosukela khona.
The word which came to Jeremiah from the Lord, arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words.
Ivesi lokuqala izwe lafika kuJeremiah livela kuJehova lithi suka wehlele endlini yombumbi ngikuzwise khona amazwi ami.
Then I went down to the potter's house, and behold, he was working at the wheel.
Ngehlela endlini yombumbi bheka wasebenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba.
And the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter. So he made it over, reworking it into another vessel as it seemed good to the potter to make it.
Kepha isitsha asenza ngebumba sonakala esandleni sombumbi. Wabuye wenza esinye isitsha njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba asenze.
Then the word of the Lord came to me.
Lase lifika izwi likaJehova kimi lithi,
O house of Israel, cannot I do with you as this potter, says the Lord? Behold, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel.
Verse 6, bengingenze kini indlu ka-Israyeli njengalombumbi na, usho uJehova, bekani njengebumba esandleni sombumbi, ninjalo esandleni sami nina ndlu ka-Israyeli.
At one time I shall suddenly speak concerning a nation or kingdom, that I will pluck up and break down and destroy it.
Ngesikhathi esithile lapho ngikhuluma ngezizwe nangombuso ukuzisiphula nokudiliza nokuzichitha.
But if that nation concerning which I have spoken turn from the evil, in this Amplified Bible it says, I will relent and reverse my decision concerning the evil that I thought to do to them.
Leso sizwe engikhulumile ngaso bese siphenduka ebubini baso ngiyakubuya kukho okubi ebengicabanga ukukwenza kuso.
At another time I shall suddenly speak concerning a nation or a kingdom that I will build and plant it.
Ngesinye isikhathi ngikhulume ngesizwe nangombuso ukukwakha nokukutshala.
But if they do evil in my sight, obeying not my voice, then I will regret and reverse my decision concerning the good with which I said I would benefit them.
Uma senza okubi emehlweni ami, singalaleli izwi lami, ngiyakubuya kukho okuhle ebengishilo ukuthi ngiyakusenzela khona.
We'll read this far.
So gcina lapho ukufunda.
Here we read of Jeremiah the prophet.
Lapha sifunda ngendaba kaJeremiah umprofeti.
A man who was chosen while he was young.
Umuntu wakhethwa uNkulunkulu ngesikhathi esemncane.
A man who who answered, O Lord God, behold, I cannot speak, for I am only a youth.
Umuntu wesizwe ngaye ukuthi waphendula kuJehova ngesikhathi embiza wathi inkosi angikwazi ukukhuluma ngeke ngikhulume ngoba ngisemncane.
God seeks those who are insignificant, unimportant, incapable in their own eyes.
UNkulunkulu uyabathanda labo abazibona bengelutho bebancinyane emehlweni abo bengenamandla futhi okwenza into ethile ngokwabo.
As soon as we see ourselves as important, as having accomplished, as becoming something of value in our own eyes, then God diminishes and God retreats and God has need of seeking an alternative.
Uma nje sike saqala sasibona sibalulekile thina emehlweni ethu, sasibona sibakhulu, sasibona singakwazi ukuzenzela izinto ngawethu amandla. Ngaleso sikhathi ke uNkulunkulu uyancipha yena, anyamalale uNkulunkulu, bese ke kugqama thina okwethu, asishiye uNkulunkulu asishiye kanjalo.
How often has God the need of regret and reversing his decision concerning the good he has intended for man?
Kaninga ngakanani uNkulunkulu ukufika la ezisola khona bese eshintsha jike uNkulunkulu kulokho okuhle abekubekele umuntu ukuthi uzomenzela okuhle okunje bese ezisola uNkulunkulu akuyeke lokho angabe sakwenza.
Remember when Saul was chosen the first king of Israel,
siyakhumbula leyo ndaba yenkosi uSawuli owakhethwayo waba inkosi yokuqala kwaIsrayeli.
He wanted to hide, although he was a head taller than the rest of the men.
Kuthiwa wayefuna ukuthi azifihle empahleni angabonakali kubantu, noma kuthiwa wayemude emkhulu kunabantu bonke ababekhona, kodwa ngaleso sikhathi wazehlisa kangangoba wayefuna ukuthi acashe angabonakali.
Remember when Solomon saw himself as inadequate, unable, lacking wisdom, lacking knowledge, and he said, God, this only I can ask of you.
Siyakhumbula indaba yenkosi uSolomon lapho naye wazifica khona engenamandla okuzenzela izinto, encike kuNkulunkulu kuphela, efusa ukuthi anikeze ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu. Wathi inkosi, ayikho into engayenza mina ngamamandla.
Remember when Jesus even came to this world, to a despised place.
Siyayikhumbula nenkosi uJesu ngesikhathi ifika kulomhlaba iza emhlabeni yafikela ezindaweni ezidelelekile, izindawo ezingenalo udumo.
Seeking for himself disciples walking along the seashore, fishermen who knew how to fish and to drive their boats and to mend their nets.
Wafika lapho kulezo yindawo zasolwandle, ehamba lapho ngasolwandle emabhishi, efuna nje abadobi abadoba izinhlanzi abafica belungisa amanetha abo ngasolwandle.
Seeking out a tax collector, a sinner.
Waze wahamba wabiza nangu umthelisi owayeqoqa imali, umuntu oyisoni odelelekile.
Seeking people of no significance and of no earthly position.
Ehamba eqoqa ebiza abantu abangenalo udumo la kulomhlaba, abantu abangenazikhundla ezibalulekile.
Not going to the temple, not going to the council of the priests to seek out learned, highly educated, devoted people praying, so and so many times, tithing, fasting, he overlooked all them.
Kodwa uJesu akazange aye emathempelini amakhulu, aye ezindaweni lakuhlala khona imikhandlu yabapriesti, aye kulabo bantu abathandazayo izikhathi nesikhathi, abantu abanikelayo benikela okweshumi, bezinikele futhi ekwenzeni umsebenzi wenkosi, kodwa wabuka nje abantu abaphansi.
But things went wrong, and the words came through the prophet to King Saul, saying, when you were small in your eyes, didn't the Lord choose you to become king over his people?
Kodwa odabeni lwenkosi Saul sizokunye ukuthi izinto azihambanga kahle kwaze kwadingakala ukuthi kufike izwi lifika nomprofeti lizomtshela ukuthi ngesikhathi usemncane emahlweni akho ungelutho uNkulunkulu akakhethanga yini ukuthi ube inkosi phezu kwabantwana bakho Israel na.
What is required of men in this time? Can we say it? What is applicable to our lives?
Singathi sibuze umbuzo ukuthi yini edingakala kithi thina abantu bomhlaba, yini esilungeleyo thina abantu bomhlaba kulesikhathi samanje na?
It is to fear God and to obey his commands, to obey his voice.
Kungukuthi simesabe uNkulunkulu, silalele izwi lakhe bese silandela nemiyalelo yakhe asinikeza yona.
And even if you are a youth, how many men of God were not chosen in their youth?
Noma ngabe ungumuntu omusha osemusha ungazibuza umbuzo ukuthi baningi kangakanani abantu abangamadoda kaNkulunkulu abakhethwayo bese semshini babo na?
And the Lord said, behold, I have put my words in your mouth.
UJehova uthi bheka ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho.
And thank God for a preacher. Thank God for a missionary. Thank God for our director and shepherd of this flock.
Akabongwe uNkulunkulu, simbabaze uNkulunkulu, simdumise ngokusebenzisa inceku yakhe umqondisi wale mishini nomelusi waleli bandla.
Who is aware and over the years has told us often that I will want to listen even if it is a youth. If God puts his word in that youth, I will even make myself subject to those words if they are from God.
Obehlale njalo esitshela isikhathi nesikhathi ukuthi uzimisele ukuthi alalele ezwe abeke indlebe kulowo muntu ofika nento kuye noma ngabe kufika umuntu omncane umuntu osemusha uma leyo nto iqhamuka kuNkulunkulu uzimisele ukuthi ayilalele ayenze njengoba injalo.
Have you heeded that in your life, or are you overlooking that aspect and maybe claim and choose not to heed God's voice?
Ngabe wena uyagcina lokhu kulalele ukufaka enhlizweni yakho na ukulalela njengoba kunjalo noma mhlambe ukhethe ukuthi ungalaleli izwi likaNkulunkulu malikhuluma nawe na?
And if God suddenly speaks concerning a nation that he will build and plant it, and you do not obey that voice, what will the outcome be? Will the blessing continue? Or will it come to an end?
Noma uNkulunkulu ekhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo la ukuthi unamandla ukuthi asiphule isizwe esithile, asitshale kwenye indawo mangabe singalaleli, singakwenzi lokho akushoyo uJehova. Siyakuqonda, sikulalele, sikuhloniphe lokho na, noma asikuzwa, sikushaya imkhuba.
Says in verse 10, but if they do evil in my sight, you can do with the prophet what you like. but you have someone to reckon with who is greater than the prophet, the one who has laid his words into his mouth. And we will have to reckon with the one who has the final verdict, who will have regrets and will have to reverse his decision concerning the good with which he would benefit us.
Ivesi leshumi kuthiwa uma senza okubi emehlweni ami kusho ukuthi ngamanye amazwi kungenzeka ukuthi umuntu angalaleli lokho okukhulunywa nalokho okushiwo aguquke ayeke kwenza okuhle bese enza okubi emehlweni kaJehova kufike lapho uJehova ezisola khona ukuthi ngempela ukushilo okuhle kuwena kodwa siyaguquka manje uma ungasakufezi.
Jeremiah knew. Cursed is the strong man who trusts and relies on frail men.
UJeremiah wayiqonda lokhu ekwazi ngoba uyasho futhi kwenye indawo ukuthi uqalekisiwe umuntu obeka ingalo yakhe nothemba kumuntu obhubhayo.
And whose mind and heart turns aside from the Lord.
Nomuntu oguqula inhliziyo yakhe ayisuse kuNkulunkulu.
Jeremiah knew, most blessed is the man who believes, trusts on the Lord, and whose hope and confidence the Lord is.
UJeremiah wayekuqonda kahle lokhu njengoba esho ukuthi ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe likuyena uJehova.
Jeremiah knew he shall be like a tree planted by the waters.
UJeremiah waqonda lokuthi lo muntu uyokuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini.
He shall not fear when heat comes, but his leaf shall be green.
Ongayikwesaba lapho kufika khona ukushisa amaqabunga awo ahlale elihlaza njalo.
He shall not be anxious in the year of drought.
Ngeke lo muntu abe nalo uvalo ngomnyaka wesigagadu.
Nor shall he cease from yielding fruit.
Anganqamuki futhi ukuthela izithelo.
He knew because God had told him, and he believed in God's words.
Weqonda kahle lokhu ngoba uJehova wayesekhulumile naye eliqonda futhi izwi likaNkulunkulu.
He knew the heart is deceitful above all things and exceedingly perverse and corrupt.
Weqonda futhi ukuthi inhliziyo yomuntu iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke futhi ngubani ongayazi na.
He had heard the words, "I, the Lord, search the mind and try the heart, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings."
Uyaqonda futhi ukuthi uJehova nguye ovivinya inhliziyo yomuntu ohlola zonke izinto phakathi kwayo unikeza kube yilona lo njengezindlela zakhe umuntu.
Oh Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be put to shame.
We ask ukuthi O Jehova themba lika Israel bonke abakushiyayo baya kujabhiswa.
They who depart from you and me, your prophets, shall disappear like writing upon the ground, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters.
Uyaqhubeka uthi bonke abakushiyayo bayakujabha abachezuka kuwe Jehova bayakulotshwa bayakuthathwa bashoniswa emahlathini ngokuba bakushile wena Jehova umthombo wamanzi aphilayo.
Behold, they say to me, "Where is the word of the Lord that you said would befall us? Let it come now."
Ngoba kubhaliwe ukuthi bayasho abantu ukuthi uphi uJehova wakho kodwa ke bayasho futhi ukuthi makeze manje.
But as for me, he says, I have not sought to escape from being a shepherd after you, nor have I desired the woeful day. You know that whatever I said was spoken in your presence and was from you.
Uthi mina ke angiyekanga kwelusa ngokulandela futhi angilufisanga usuku olwesabekayo wena uyazi okwaphuma emlonyeni wami kwakuphambi kobuso bakho.
Do we hear and understand of what caliber this prophet was?
Sesiyaqonda yini manje ukuthi lo mprofeti okhulunywa ngaye lapha wayena simo sini, kwakungumprofeti onjani na?
So, a word to the youth. To whom do you devote your youthful strength, your energies?
Uma singabhekisa kubantu abasha, sibuze lo mbuzo ukuthi amandla akho wanikela kubani na, impilo yakho inikela kubani na, nokuchitha kwakho amandla wachithela kuziphi izinto na?
Have you heard the voice of God being directed to you as a young person in your youth?
Ngabe usukwe walizwa yini iphimbo likaNkulunkulu likhuluma nawe njengomuntu omusha ebusheni bakho na?
Do you know that it's possible that God is counting on you?
Uyaqonda yini ukuthi uNkulunkulu uthembele kuwe, ubheke kuwe na?
Here's something very, very special in store for you, young boy, young girl.
Kukhona izinto ezibalulekile ezinhle uNkulunkulu azibekile, ezibekela wena umuntu omusha, umfana nentombazane. uNkulunkulu azibekele wena nje eziqondene nawe.
Not to speak things you know.
Ungakhulumi izinto eziseceleni owaziyo nawe kahle ukuthi kunjalo.
Not to do things you are capable of.
Hayi kwenza izinto lezo onamandla noma okwazi ukuthi uzenze.
Not to live a life that you can cope with.
Hayi ukuthi ukhethe ukuphila leyo mpilo leyo okwazi ukuthi uyiphile ekulungelayo wena.
But that your heart cries out and says, I can't, Lord.
Kodwa ube nenhliziyo evumayo ekhala kuNkulunkulu uthi Inkosi angisakwazi manje uqhubeka nalendlela le.
And then God answers, you can't, but I can.
Bese uNkulunkulu akuphendule yena athi, yebo uthi wena ngeke ukwazi ukukwenza lokho, mina ngakwazi ukwenza.
One man, Jeremiah, God, wir hat ihn ausgerüstet, equipped him to withstand, to oppose, due to God's word, a whole nation, kings, one king after the other, he had to endure. And God said, I will make you as steel.
Umuntu oyedwa lo esizwa ngaye umprofeti uJeremiah uwakwazi ukuthi alekelelwe nguNkulunkulu. uNkulunkulu amnikeza amandla, amnikeza ukuqonda, akwazi ukuthi amelane nemibuso yonke eyayikhona ngaleso sikhathi, amakhosi ayifika eshintshana, kodwa wakwazi ukuthi ame abambelele kuNkulunkulu lokho uNkulunkulu amtshele khona kuze kube sekugcineni.
Don't we need men of iron in these days?
Asibadingi yini abantu abanjalo kulezi insuku na?
People that are sure-footed and stand with their feet on a rock.
Abantu abazokuma baqine ngezinyawo zombili edwaleni bame baqine.
Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, und das geschieht durch Gnade. Und das ist Gottes Gnade, die das erreichen will und vollziehen will in deinem Leben, wenn du auch nur ein Jüngling bist.
Abantu abazokwazi ukuthi ngomsa kaNkulunkulu bakwazi ukuthi bame baqine, nasebusheni babo bakwazi ukuthi baqine bamlandele uNkulunkulu.
Does it suffice? to make your profession, to make your degrees, to make your masters and all your honors seem insignificant to the call of the Most High.
Noma wanelisekile nje wena ubona kukuhle nje kulungile ukuthi uhambele uyo eqeda imfundo yakho uthole iziqu zakho uthole ijazz lakho lemfundo uthi cha sekulungile ke impilo yakho usiwanele manje sekufika egcineni.
And now Jeremiah was sent to arise and go down to the potter's house.
Nanokuthi ke la sikufundayo sifunda ukuthi uJeremiah watshela ukuthi makasuke ehlele endlini yombumbi.
And what did Jeremiah do?
Wenzani uJeremiah kuleso sikhathi na?
He could have said, Lord, I've spoken enough. I am tired of these rebellious people.
Wayengaphendula athi Nkosi sengikhulume kwanele manje ngikhuluma nalabo abantu abangalaleli abangezwa.
I have suffered beatings.
Wayengaphendula athi sengengahlangana nokushaywa
mina. I've been placed in the stock.
Ngakwazi ukuthi ngifakwe la ngizohlushwa khona.
Lord, these people don't want to listen.
Wayengaphendula athi Nkosi laba bantu abafuna ukuthi balalele.
What can a potter teach me?
Yini engayifundiswa umbumbi le ezansi?
Now the potter can't teach you anything. But God wants you to see something, and He will teach you something. The unending mercy, the unending compassion that God has. Look at your life, not for a day, not for a moment, should you not be wholeheartedly convinced that God has compassion over you. Never point a finger. Never say, God is hard on me. God, how can I endure this?
Yebo iqiniso ukuthi umbumbi ngeke akufundise lutho, kodwa uNkulunkulu uyena ozofike akufundise mawusukhona endlini yombumbi. uNkulunkulu ziningi izinto asekwenzele zona empilweni yakho, enhlizweni yakho. Awusibuke nje nawe ukuthi njengamanje usesimeni esinjani, kungenxa yomusa kaNkulunkulu ngoba impilo yakho eyiphethe sesandleni sakhe.
This is such a rich portion. I have to maybe just go to a point. Otherwise, time will run out. The vessel that he was making was spoiled in his hand. And he reworked it into another vessel. And then the Lord says, cannot I do with you as this potter?
uNkulunkulu wayesethi ke kuJeremia, bengingeke ngenze kuwe wendlu kaIsrael njengalombumbi na.
Here he we hear his lament, his cry to his own people, to those whom he had saved, to whom he had made wonderful promises. This is your land. This is Canaan. Your forefathers came here through God's doing, not through your own strength.
uNkulunkulu nokudabuka ngalesi sizwe udabukela laba bantu ukuthi ngempela laba bantu bayisizwe sakhe, abantu abakhishwa ezweni laseGibhithe bathenjiswa lelizwe elihle yena uJeremiah no baba bakhe ukuthi bazolithola, naba laba bantu bala kulesi sima bakusona.
Now the whole nation was saying, Jeremiah, you are speaking lies to us. Lies! Will God destroy Jerusalem? Will God destroy the temple? This is our inheritance from God.
Abantu bakwa Israel babengasho ngaleso sikhathi bathi Jeremia uqamba amanga lento oyikhulumayo ayizwakali asiyizwa ukuthi uNkulunkulu angabhidliza iJerusalema aqede leli Jerusalema liyifa esalishiyelwa ngobaba.
And he said, Jeremiah, you are the liar. There are other prophets that are speaking the truth. We will listen to them, not to you.
Baphendule bathi Jeremia uqamba amanga wena bakhona abanye abaprofeti abakhuluma kahle abakhuluma iqiniso so lalela bona hayi wena.
And the Lord laments, behold, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel.
UJehova uyakhala uthi bheka njengesitsha esandleni sombumbi. Ninjalo esandleni sami ninandlu kwaIsrael.
Shall we ask ourselves this morning, are we in the Lord's hand as the clay was in the potter's hands?
Namhlanje singazibuza lo mbuzo ekuseni ukuthi siyaqonda yini ukuthi sifana nebumba esandleni sombumbi njengoba kwakunjalo ngesikhathi sika Jeremiah.
And even if you are spoiled, yes, we must agree. Lord, my life, I spoiled. I did not know what I was doing. Your hand was around me. But I was spoiled through sin and the corruption of my heart, the deceitfulness of my heart.
Noma ngabe kunjalo impilo yakho isibhidlikile isiyonakele njengalelibumba leli ingoniwa ibhidlizwe izinto eziningi ezingena enhlizweni yakho inhliziyo yakho ingenwe lezi zinto ezingalungile ibhidlike impilo yakho iqiniso lelo singalivuma.
But God is not happy that you are spoiled in his hands, his encompassing hands. He has an intention, a purpose for you. He wants to make something out of this clay.
Kodwa uNkulunkulu akajabuli makunjalo ma isibhidlikile impilo yakho kanjalo. Sikhona isandla, sikhona izandla ezilungele ukuthi ziphinde zakhe okusha kulo lelibumba leli.
We are but taken from the dust of the earth.
Iqiniso ukuthi sithathwe thina othulini lomhlaba.
And we are born into it, into the corrupt world, and our hearts and our minds are corrupted. But God's hand is still, can we say this morning, is still around this clay, this batch of clay.
Futhi iqiniso ukuthi njoba sithathwe othulini lomhlaba nje siqutshaniswa nezinto zonke ezikhona emhlabeni inkohlakalo nokungaziphathi kahle okukhona emhlabeni kodwa futhi singakuvuma inamhlanje ekuseni ukuthi noma kunjalo isandla sikaNkulunkulu sikhona eduze kwethu ukuba siphinde sisakhe kabusha futhi.
Can this clay not be reworked into another vessel?
Ngabe lesisitsha ngeke sikwazi ukuthi siphinde sakhiwe futhi kabusha sibe isitsha esisha na?
Aren't you willing that these hands that are greater, immeasurable, God can be at work in this clay, in this lump, to form something out of it which that clay cannot perform out of its own.
Ngabe siyavuma yini thina ukuthi uNkulunkulu ngesandla sakhe aphinde asakhe kabusha futhi aphinde asibumbe kabusha futhi ngalelo bumba lelo thina bese ngeke sikwazi ukwenza lapho bese ngesicabange khona ukuthi ungaphinde kuvele okusha kodwa ngezandla zakhe uNkulunkulu aphinda asenze futhi na.
Maybe you say I've tried for a year. Tried 5 years. Maybe you tried. Did you allow God to reform, rework it into another vessel?
mhlambe wena uthi hayi sengingazama mina mhlambe ngingazama unyaka noma iminyaka emibili noma iminyaka emihlanu mzama ukuthi ngizakhe ngiyilungise impilo yami kodwa umbuzo okhona ukuthi usuke wamdedela yini uNkulunkulu kube nguye oqala phansi okulungisayo uyilethe kuyena impilo yakho ayakhe kabusha uNkulunkulu njengebumba na.
Oh house of Israel, cannot I do with you as this potter?
Uthu Jehova ondlu kaIsrael bengingeke ngenze kini njengalombumbi na.
Friend, are you still on the potter's wheel? Can you still feel the hands that are about you?
Oh mhlobo wami, ngifuna ukubuza lo mbuzo ukuthi ngabe usekhona yini esandleni sombumbi na? Ungakwazi kumdedela enze lokho afuna ukwenza na?
Oh, where are you?
Noma ngabe ikuphi impilo yakho na?
Aren't you willing? Where is the willingness of heart?
Awufuni ukuthi uvume ngenhliziyo yakho yonke, iphi inhliziyo ekuvumayo lokho na?
He has promised us a new heart.
Usithembisile uNkulunkulu ukuthi uzosinikeza inhliziyo entsha.
Even if that heart was deceitful above all things.
Noma lenhliziyo endala ibikhohlisa ngaphezulu kwezinto zonke.
And exceedingly perverse and corrupt.
Imbi futhi ngaphezulu kwakho konke.
Mortally sick.
Inhliziyo egulayo enesifo.
You can have a new heart.
Ungakwazi ukuthola inhliziyo entsha.
Why don't you cry out to the one who can give a new heart?
Awukhali ngani kuNkulunkulu leyo okwazi ukuthi akunikeze inhliziyo entsha na?
God can rid you of all deception.
uNkulunkulu angakwazi ukuthi akuhlukanise nalokho okungalungi nenkohlakalo khona.
If you hear his voice, if he speaks, then say, God, I listen, I obey. Change this heart of mine. Change the sickness and the corruptness. You can cry for it as a baby cries for milk.
Uma ngabe ulalela nje izwi likaNkulunkulu uza kuye bese ukhala kuNkulunkulu uthi Inkosi ngiyacela isuse lenhliziyo engalungile iguqule lenhliziyo engalungile ukhale kuNkulunkulu njengengane ikhalela ubisi.
You can expose the vileness of your heart.
Ungakwazi ukuthi inhliziyo yakho uyilethe obala le nhliziyo engalungile.
You can say, Lord, this is the grit in me. These are the hard chips and the hard pebbles and the stones within me as this lump of clay.
Ungakwazi uthi Nkosi nakho la ngikhona inhliziyo yami imbi ngalokhu nalokhu nalokhu lelibumba leli linalamantshe linalezi inhlaya ezingalungile zikwazi ukususwa zikhishwe ebumbeni.
Shouldn't the word of God crush that heart? Dass du es gereust. Dass du deine Sünde gereust. Und sagst, Herr, ich schenke mir diese Buße zur Umkehr, that I can have repentance, sound repentance, through your word.
Ungeke uvume namhlanje ukuthi uyilethe le nhliziyo yakho injengoba injalo kuyena uNkulunkulu khona ozokwazi ukuthi agaye lawo matshe nalezo zinto ezihluphayo kuleli bumba uyilethe kuyena uNkulunkulu bese kukhishwa nalobu bubi obukhona ukwazi ukuthi uhlanjululwe na.
And that word that comes to us is powerful and can sift us and get rid of all the hardness in our heart and make us a prepared lump.
Nalelo zwi likaNkulunkulu elinamandla elifika ezinhlizweni zethu likhulume umbiko kaNkulunkulu lingakwazi ukuthi lishintshe liguqule nalelibumba leli lingalungile likwazi ukuba libe sendaweni elungile.
Are you still in the potter's hands?
Umbuzo uthi ngabe usekhona ezandleni zombumbi na?
is their willingness. Yes, Lord, shape me with your, through your handiwork.
Nanokuthi unayo inhliziyo evumayo ukuthi yebo Nkosi ngiyavuma ukuthi ungakhe ungibumbe kahle ngendlela ethandwa nguwe.
Oh, where do you find yourself? Hard, dried out clay, broken in pieces. Don't you want to be in the potter's hand?
Noma wena uzithola ukuphi namhlanje ekseni na uzithola uyibumba elomile elingenamsebenzi walutho elibekwele eceleni noma uzokwazi ukuthi Inkosi ngiyacela ukuthi ngibe yibumba elilungele ukuthi lisebenze umsebenzi wakho na.
I would like to read you the story about God both guides and provides.
Ngithanda ukuthi ngifunde indaba la enesihloko esithe uNkulunkulu uyakwazi ukuthi aqondise bese ephinda futhi anikeze uholo.
He leads and feeds his people and sometimes in ways unusual.
uNkulunkulu okwazi ukuthi ahole abantu bakhe abanikeze lokho abakudingayo kwesinye isikhathi abahole ngezindlela ezingajwayelekile.
As John Craig once learned.
Njengoba uJohn Craig wake wakuveza lokhu.
Craig was born in Scotland in 1512.
UCraig lo wazalelwa ezweni laseScotland ngo 1512.
Studied at the University of St Andrews and entered the ministry.
Wafunda le eUniversity yase St Andrews wayese kwazi ukuthi ke aqale umsebenzi wakhe.
Aren't these wonderful words?
Akuzona izindaba ezinhle lezi na.
It's wonderful if you can enter God's ministry, not your own ministry, not your own agenda, God's agenda.
Kwisimanga ukuthi ungene emsebenzini kaNkuluNkulu, hayi kwakho umsebenzi, ungangena ohlelweni lwakho futhi kodwa ungene ohlelweni kaNkuluNkulu.
While living on the continent, probably the UK, he found a copy of Calvin's Institutes, and in reading them, found himself becoming a Protestant.
Ngesikhathi kehleli kulelozwe laseNgilandi, wayesehlangana ke lapha nombhalo umbiko othile wobhalo lapha uCalvin. Wakwazi ukuthi uma ngesikhathi efunda lokho, wakwazi ukuthi ke aphenduke nabe ngumuntu oyiProtestant ngamanye amazwi umuntu okholwayo.
As a result, he was arrested by agents of the Inquisition, taken prisoner to Rome, and condemned to death at the stake.
Umphumela walokho ke kwaba ukuthi ke bese ebanjwa manje amaphoyisa noma abezobuhloli ngaleso sikhathi wafakwa ejele laseRoma wayese enqunyela ukuthi manje abulawe.
On the evening of August 19, 1559, while awaiting execution the next day,
ngobusuku ke lobo ngo-August 19, 1559, ngesikhathi ke elindele ukuthi ke akunqunywe ngosuku olulandelayo,
dramatic news arrived that Pope Paul IV had died.
Kwase kufika izindaba ke ezibalekile noma ezishaqisayo ukuthi uPope noma uPapa wangaleso sikhathi wayesedlulile emhlabeni.
According to custom, the prisons in Rome were thrown open, the prisoners temporarily released.
Ngokomthetho kwangaleso sikhathi kwakudingakala ukuthi ke neziboshwe ezazikhona ngaleso sikhathi ngenxa lokho kwenzekile bese zidedelwa okwesikhashana.
Craig took advantage of the opportunity, escaping to an inn on the city's outskirts.
UCraig lo wasebenzisa lelo thuba ke naye lokuthi ke bese eqa abaleke aye emadolobheni angaphandle kwaleyo ndawo.
A band of soldiers tracked him down, but as the captain of the guard arrested him, the soldier paused.
kuthiwa ke ngesikhathi kamasosha la emlandela aze amfika ngesikhathi semfikileke lo wayehola lawo masosha lo mase bezombamba wayesethi kuma kancane
looking at him intently
wayesembuka embuka emangele
finally he asked Craig if he remembered helping a wounded soldier some years before in Bologna.
Wayesembuza lo mkholi wamasosha ukuthi Craig uyakhumbula yini eminyakeni edlule eminingi usiza elinye isosha elaline manxeba lilimele le kwelinye izwe eBologna na.
I am the man you relieved, said the captain.
Leli sosha leselithi ke kwakuyimi lo owangisizayo Craig wangisiza wayelekelela impilo yami njengamandle usungakhululeka.
And providence has now put it into my power to return the kindness. You are at liberty.
Leli sosha leselithi ke njengamanje senginikezwe amandla manje ukuthi ngibuyisele okuhle owakwenzile kimi njengoba sengikwenza namhlanje.
The soldier gave Craig the money in his pockets and marked out an escape route for him.
Leli sosha laselikhipha imali lanikeza uCraig lamfake ephaketheni lakhe laselithi usungakwazi manje ukuthi weqe uphume kule ndawo.
As he made his way through Italy, Craig avoided public roads, taking the circuitous route suggested by the captain and using the money for food.
Ngesikhathi uCraig eqa ke eya ezweni laseIntaliyane wazama ukuthi ke ahambe ngezindlela ezisemahlathini angahambi ngendlela la kuhamba khona abantu wakwazi ukuthi kasebenzise leyo mali ayinikezwe yisosha ukuthi akwazi ukuthenga ukudla.
But at length Craig's money was exhausted and so were his spirits.
Kodwa ngasekugcineni le mali ayeyitholile uCraig yayisincipha iphela futhi wayesephelelwa ngamandla.
He lay down in the woods and gloomily considered his plight.
Wayeselala khona lapho ke ekhathele ehlathini lapho esephelelwe ngamandla.
Suddenly the sound of steps was heard and Craig tensed.
Ukuphazima kweso kwase kuzwakala izinyathelo ngathi ziza kuyena uCraig lo wayesephaphama.
It was a dog. And in its mouth, a purse.
Kwakhona lezi nyathelo ezaziza kwakuyizinyathelo zokuhamba kwenja. Lenja emlonyeni wayo iphethe isikhwama semali.
Craig waved the animal away, fearing a trick.
UCraig lo wayesezama ukuyixosha lenja isilwane lesi esaba ukuthi sosondela kuyena.
But the dog persisted, fawned on him, and left the purse in his lap.
Kodwa inja yasondela nje inganakile yaqonda kuyo uCraig kodwa afike yashiya lesi sikhwama semali phezu kwakhe.
Using money from the purse, Craig reached Austria, where Emperor Maximilian listened to his sermon and gave him safe conduct.
Wayithatha imali iyayi kuleso sikhwama uCraig waqhubeka nayo waye Austria wafika khona. Wahlangana nabasebukhosini inkosi yakhona yalalela izintshumayelo zakhe ngesikhathi eshumayela.
He thus returned to his native Scotland, where he preached Christ and abetted the Reformation until his death, many years later, at age 88.
Emva kwesikhathi uCraig wabuyela ezweni lakubo eScotland eseyoshumayela khona eqhuba umsebenzi kaNkulunkulu. Washumayela iminyaka eminingi kwaze kwathi ekugcineni wadlula emhlabeni eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili.
Is there anywhere safer than to be in the hands of God around as the clay on the potter's wheel?
Ngabe ikhona yini indawo ephephile enhle kakhulu kunaleyo ukuthi umuntu abe sesandleni sikaNkulunkulu njengoba umbumbi nalelo bumba lisesandleni sakhe.
And expect those hands to form you according to heaven's plan.
Futhi ke lindela ukuthi lezo zandla lezo zikwazi ukubumba zikwakhe ngeplani noma ngecebo lwasezulwini.
but with an unwilling spirit, know that you are forcing God to relent, to regret, and to reverse his decisions concerning the good with which I said I would benefit you.
Kodwa uma unenhliziyo engavumi lokho uNkulunkulu akushoyo uzobe uphoqa uNkulunkulu manje ukuthi bese buya kulokho kuhle bekuthembise khona akiyeke lokho bethe uzokubusisa ngakho angabe sakubusisa ngoba ungasekwenzanga wena.
At one time I shall suddenly speak concerning a nation that I will pluck up and break down and destroy it. But if that nation concerning which I have spoken turn from the evil, I will relent and reverse my decision concerning the evil that I thought to do to them.
Ngesinye isikhathi ngikhuluma ngesizwe nangombuso ukwakha nokutshala. Kodwa uma senza okubi emehlweni ami, singalaleli izwi lami, ngiyakubuya kukho okuhle ebengishilo ukuthi ngiyakusenzela sona leso sizwe.
Are you serving this God of justice?
Ngabe ukhonza yena lo Nkulunkulu wokulunga na?
Do you allow his hands to work on you and to rid you of all that will mar and spoil the vessel which you ought to be?
Ngabe uyasivumela yini leso sandla sikaNkulunkulu ukuba sikwakhe sikulungise kahle bese sikhipha zonke lezo zinto lezo eziyophazamisa okuhle uNkulunkulu akubekele khona na?
Not according to your will.
Hayi ukwenze ngendlela yentando yakho.
Not according to your wishes.
Hayi ukwenze ngendlela yezifiso zakho.
Did you hear of John Craig? A practical example of how God intervenes in a life that obeys his voice, his call, his bidding.
Uzwile ngo John Craig indaba yakhe ukuthi ihamba kanjani lapho uNkulunkulu angenelela khona yena kwaba ukuthi uNkulunkulu yena oyisebenzayo indaba yakhe uJohn kwaba ukuthi uNkulunkulu usebenza ngentando yakhe kuze afeze icebo lakhe.
Allow him to form a vessel according to his will, his design, not according to your own earthly, sinful, corrupt desire and will.
Mtetele uNkulunkulu asebenze ngendlela yakhe empilweni yakho bese uNkulunkulu umtetele umnikeze indawo akwazi ukuthi akufome noma akwakhe ngendlela yakhe uNkulunkulu athanda ngayo hayi ngentando yakho hayi ngokuthanda kwakho kodwa kube yileyo ndlela uNkulunkulu afuna ukuthi akwenze ngayo akwakhe ngayo uNkulunkulu ube yileso simo uNkulunkulu asithandayo.
Friends, all I can say of this message is it is profound.
Bahlobo okodwa njengakusho ngalombiko ngingathi uphelele wanele.
And so wonderful that it ends in a positive note.
Futhi kube kuhle ukuthi ugcine ngalendlela le enombiko noma eseqopheleni eliphezulu.
A positive note that will cost us something still.
Kodwa ke lo leli note noma leliqophele liphezulu ekungenzeka ukuthi bese lisibiza futhi okuthile.
Allow me just to mention one possible reaction which we may have and which wasn't mentioned.
Kodwa ngivumeleni ukuthi ngithinte nje okukodwa mhlambe okuyiqophele lithile elingenza ukuthi silicabange thina elingazange lithintwe la.
And we find that in verse 12.
Lokho siyakuthola ke evesini leshumi nambili kuyo lencwadi le ekade siyifunda.
And they say there is no hope.
Bathi kepha bathi kuyize.
But we will walk after our own devices and we will everyone do the imagination of his evil heart.
Bathi kuyize ngokuba siyakulandela amacebo ethu senze kube yilona lo ngenkani yenhliziyo yakhe embi.
This is the most common reaction I think I find in this day and age in which we live.
Lokhu kujwayelekile ukuthi kwenzeke, into engiyiphawulayo futhi kulezi insuku esiphila kuzona.
The reaction, there is no hope for me.
Lesi sinyathelo noma lempendulo eyiqhamuke kubantu ukuthi alisekho ithemba manje.
God knows there is no hope for me.
Umuntu athi uNkulunkulu uyazi ukuthi vele alisekho ithemba kimi.
I've been on this wheel.
Sengike ngaba kulo leli sondo lombumbi.
God was shaping me.
uNkulunkulu kwangiyakazisa mina.
I died to myself.
Ngake ngafa maqondana nami.
I allowed him to shape me as he wanted.
Ngake ngamvumela uNkulunkulu wangiyakazisa ngendlela athanda ngayo.
And now after all these years,
bese athi umuntu kuzothi ke manje emveni kwayo yonke leminyaka,
he spoils the clay, the vessel.
Uselwanakele ibumba lelo nesitsha sonakele.
And he's writing the shape off. Now he wants me to go in a totally new direction. The normal carnal reaction is to say, there is just no hope for me.
Indlela yomuntu acabanga ngayo nomcabango ofikayo ukuthi alisekho ithemba lokulungisa lesi simo.
Excuse me people, just leave me alone.
Athu muntu ake ningixolele bantu kake ningiyeke nje ngiphile ngedwa mina.
For years I've done my best, there is just no hope for me.
Athu muntu yonke leminyaka ngizamile ngazama konke okusemandleni ami alisekho ithemba kimi.
I cannot see a future for me.
Athu muntu akusekho kusasa elihle kimi, ayisekho into engalunga kimi.
Over here in the Lord's hands.
La ngikhona esandleni senkosi.
No, just excuse me, there is no hope.
Athu muntu ake ningixolele ningiyeke phansi mina alisekho ithemba kimi, yeke kusalunga lutho.
And if that's my reaction,
uma ngabe ke ngiphendula kanjalo mina,
what is the result? But we will walk after our own devices. If you start with this attitude, there is no hope. The next step is you will start walking according to your own devices.
Uma uvumela lo mcabango nomqondo ozokutshela ukuthi akusekho themba kuwe, uzoqala ke manje bese ulandela izeluleko zakho.
And we will everyone do the imagination of his evil heart.
Ilona lo muntu uyokwenza lokho acabangayo okusenhlizweni yakhe.
Another translation says it in a different way. He speaks about a person that reacts like that as being stubbornness.
Ukhulunywa lapha ke makhulunywa ngomuntu onalo umqondo nomcabango njengomuntu onenkani ongalaleli.
It's the NIV.
Lelo khumusho ke lesingisi NIV.
But they will reply, it's no use.
Bayophendula bathi akusizi lutho.
We will continue with our own plans.
Siyoqhubeka thina namacebo ethu nezindlela zethu.
We will all follow the stubbornness of our evil hearts.
Siyolandela thina ukungalaleli nokuphika inkani sibe ngamaphika inkani ngokulalela futhi nenhliziyo zethu.
God calls such a person a stubborn person.
UNkulunkulu lo muntu onalomqondo onjalo umbiza njengomuntu onenkani ongalaleli.
A person that says, excuse me, I can't, I just can't, I've tried my best, I can't.
Umuntu onalokhu kuzilandulela athi nje cha mina ngeke ngikwazi ukuyenza lento sengihlulekile mina fike la ngihluleka khona.
Forgive me, I've tried, just forgive me, I can't.
Umuntu athi ngixoleleni bazalwane ngeke ngikwazi ukuyenza lento mina angikwazi ukukhona ngeke ngenze lutho.
God calls such a heart a stubborn. He's actually stubborn.
UNkulunkulu uyibiza leyo nhliziyo njengenhliziyo nenkani engalaleli enenhliziyo ephika inkani ngaso sonke isikhathi.
And it's not me that's calling such a person stubborn.
Akumina engibiza lo muntu noma engibiza lelo gama ukuthi umuntu onenkani.
God's word says you are stubborn.
izwi likaNkulunkulu elisho njalo elithi umuntu onaleyo nhliziyo ungumuntu onenkani.
Friends, he who stand must be careful there lest he fall.
Nanokuthi lo omileyo makaqaphele ukuthi angawi angakhubeki besewa.
I don't know what's still ahead of me, what God has still installed ahead of me.
Angazi kusasa lami nanokuthi uNkulunkulu ungibekeleni yini ekhona phambi kwami.
But may God be gracious to me.
Kodwa kwangathi uNkulunkulu ngabana umusa kimi.
That if he does that to me.
Ukuba ke uma uNkulunkulu enza lokho kimi.
I will not stop, as we've heard. I will not stop feeling the hands of the potter upon my life.
Kodwa kube njengoba sizwile ukuthi singayeki ukusizwa isandla sombumbi sikhona njalo ezimpilweni zethu.
If my best efforts are being shot down.
Mhlambe ngenxa yokuzama kwami ngizithole ngingumuntu osebuke osebekwe ezingeni eliphansi.
I will still feel the hands of the potter upon me.
Noma kunjalo ngibukele kaphansi kodwa ngiqhubeke ngisizwe isandla sombumbi empilweni yami.
And stay on this wheel.
Bese ngihlala futhi kuleli sondo lombumbi.
Lest I become stubborn.
Kungenjalo ngizoba ngumuntu onenkani.
And I start following the desires and the imagination of my own heart.
Bese ngiqala lapho ngilandela izinkanuko noma izindlela zokungalaleli kwami nokungabi nenhliziyo elalelayo nendlela engibona ngayo mina.
I say of my own heart, the Bible puts it even more harsh. It says my own evil heart.
Ngithi mina ke izindlela zenhliziyo yami kodwa liizwe silifundile lapha lithi ngenhliziyo yami embi engalungile.
That's why I like the warning that came with the words of comfort.
Ingakho ngithanda mina ukuthi kube khona amazwi ahambisana nesexwayiso, amazwi aduduzayo.
We serving a righteous and omnipotent God.
Sikhonza thina uNkulunkulu olungile noNkulunkulu okuyo yonke indawo.
Once you decide to submit, it's not going to be moonshine and roses.
Uma ngabe kungukuthi usuqalile manje yazehlisa, ungalindele ukuthi kovele nje kube kuhle kube kuthebelele ngaso lo leso sikhathi.
It may be very tough.
Kungenzeka ukuthi uqale kube nzima.
But stay on this wheel by God's grace.
Kodwa qhubeka wena uhlale kuleli sondo lombumbi ngomusa kaNkuluNkulu.
Let's pray.
Asithandaze.
Thank you, Lord, for what you've told us.
Siyabonga Nkosi ngalokho osifundise khona.
Oh Lord, as we go into this week, may we chew the cud on these words.
Nkosi kwangathi njengoba sizongena kuleli sondo esiya kulona. Ungasiza uNkulunkulu sibe nokwetshisa setshise lokho esikuzwile.
Be merciful to us.
Yiba nomusa kithi Nkosi.
Give us the grace not to become stubborn.
Sinikeza umusa Nkosi singabi ngabantu abanenkani.
To bow and submit under your hand.
Kodwa sikwazi ukuzehlisa sithobe phansi kwesandla sakho.
So that we will remain on your wheel.
Ukuze Nkosi sibe ngabantu abahlala kulelo sondo lakho.
We ask it to the glory and honor of your name, Lord Jesus.
Siyacela lokho uNkulunkulu odumeni nasegameni lakho Nkosi Jesu.
Amen.
Amen.